Yaleyo ngoma i DJ Zeya va ri karhi va famba kahle na matlokisa ti producer.